shamfana, awe shamfana. Ito kunya na zuri shamba wonke chini. Auzo. Awe shy na mfana, awe dead.